right.
Chop, Chikuma.
Oh, mama, wait. Oh, mama, wait. Oh, mama, wait.
Nego.
Hata dinga simju Duma na stories ya dinga zini Na sema nyu waga hamkui Duma na hata nguza ndani ya mnunui
Wanalona mandinga za baba Kushiba kwa mama Ndinga za baba hey. Wanalona mandinga za baba Kushiba kwa mama Ndinga za baba hey.
Alright, yeah. Alright, oh na 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 Alright, oh na 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 Alright, yeah.
Wanasema tumechezeka Mezana na dhalika Gonna ride with my mama sita Gambina katholika Mezana na dhalika My friend mandan adhanika Wani, wani tunafunja shiri is like Nani, nani anaye tupaki is like
Yeah Tagi ubabu Ta, 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 ta Tagi ubabu
Yeah
Tagi ubabu Ta, 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 ta Tagi ubabu
Wanalona matinga za baba Kushiba kwa mama, ndinga za baba
Tagi ubabu
Wanalona matinga za baba Kushiba kwa mama, ndinga za baba
Tagi ubabu
Alright, oh na 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 na
Alright,
yeah.
Alright,
oh na 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 Alright, oh na 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 na
Alright, yeah.
Alright, oh na 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 Alright, oh na 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 na
Miwaka kwenye gia Nikisha waka masela na kanyagia Tena miwaka na rupia Nikisha waka madem na kanyapia Tena miwaka Miwaka Miwaka
Touch, touch, touch
By the way, I'm a stusi ya mkiwaka By the way, I'm a stusi ya mkiwaka By the way, I'm a stusi ya mkinata By the way, I'm a stusi ya mkiwaka
By the way,
mwambira dako anachoweba
By the way,
anabudiru manangu anajichoweba
By the way,
mwambiru nzako mnachoweba
By the way,
nabupita njeza mkachoweba Nye wana, sina chuki nani laba Nye wana,
tagi ubabu
Nye wana, sina chuki binafs laba Nye wana,
tagi ubabu
Wanalona mandinga za baba Kushiba kwa mama, ndinga za baba
Tagi ubabu
Wanalona mandinga za baba Kushiba kwa mama, ndinga za baba
Tagi ubabu
Alright, yeah.
Alright,
oh na na na
Alright, yeah.
Alright,
oh na na na
Alright, yeah.
Alright,
oh na 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 na
Alright, yeah.
Alright,
oh na 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 Mi wana, sina chuki nani laba Mi wana,